beats per month with Stardom Entertainment Sound.
Miles, anywhere you go, you are my shit up. DJ Miles, come be my shit up, yes.
Everybody stand up.
Heart deep is your life for me, yeah. Your wounds are sin to yours, baby, you're sweet like a pineapple. Oh, darling, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daily? Baby, my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. Yeah, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the baby. Do somehow. Give me love, yeah, give me love, yeah. Do somehow. One time for my baby love, yeah. Do somehow.
Sabila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Ivo nigusa bila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you, baby.
Kushusha kitungu endo ratha ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye samusa. Kichugu ni mzigo na toroli. Adi nguo inataka pasuka. Msupu mnye macho ya goroli. Rangi kama unaoga mafuta.
Stardom Entertainment Sound.
Oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. When do I do Sikia, my dear, usije nikimbia, tulia, mile niwe na wewe.
Usisemi
nabaki na kunaguna.
Mama sisemi
nabaki na kimungunya.
Usisemi
nabaki na kunaguna.
Mama sisemi
nabaki na kimungunya.
Kosha, fundi aki ya Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa. Kitanda chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidoki dok.
Ayana.
Fanya kauna piga dek.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana, hey. The way you move your waistline. Ayana. Na na.
Kamaradi ya time chem kapoza kwa maji na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi doki,
ayana.
Fanya kauna piga deki,
ayana.
Deki give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana.
God bless my mama, mama.
The way you move your waistline, ayana.
God bless your father, ayana.
Stardom Entertainment Sound.
She's so insecure, she don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leave me, and she find another guy who make her happier than I. You need to give her magic, me cheese, me a stalker, now come holler. When you're naked, I see angels. And I hope you see, you say, you're insecure. Oh, I'm insecure. Oh, baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure.
Stardom Entertainment Show.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri mamongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushikia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Doto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ebu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu naifunga kimamoto.
Mwangaza ila awajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Kukwa celebrity Kenyan kujitolea,
yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema wanakonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea,
no.
Watakutusi ndio ukachi na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity garama, tuwakisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fans wana kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy kakila siku. But Kipchoge akivangua the same mna msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezo ya hizi
vitu. Naona mwangaza ila awajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Hey, kukwa celebrity Kenya ni kujitolea.
Why?
Your downfall ndo mbogi wange nangojea.
Really?
Lota kuchocha vloko juu na pepea. Kwa kesho kashitani watakukemea. Remember Esther Arunga na hazi yake Helen.
Yes.
So sad umefungwa jusaini mafelon. Wali trend tukawacheka when they needed help.
Why?
Tukaangalia when they busy destroying themselves. Nipoa tuweke imani kwa Yesu. Woy Jimmy Gates, siya uona siku mrefu.
Hey.
Tumemtroll bila kujuliza questions.
Like what?
Like what if that fell in depression? Papa Dennis alidedi tukamchangishia. Tuka type rest in peace tukimpandisia. Ati tuko sad wal tunajua tuvle alikapitia. Wetu ni kutroll ni kauchui kitu neza kufanyikia. Mulamu amesha choka amedaizi. Jema tusi toka Twitter mbaka IG. Mini gangsta mkini troll I was ID. Buda OG wazogo shinda 5G.
Hapo nyuma ume overload. Umetosha gari ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home. Sitaziongea mihujionea manze no longer. Siki with ukiyangu kia loto usipende kutangaza. It's not a siki with nimeshindwa kunyamaza. Atika matite
Stardom Entertainment Show.
Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa najeza defense. Every word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose.
Overdose.
Oh my, how many jars of mapenzi. Nipasa hipi ya unipeleta. Usije ukaniweka. Wacha ni onje sahi. Wacha ni onje tena. Hizi ni dawa za kulei,
yeah.
Wakuzi ya mepata master.
Nobody put it down like you, yeah, yeah.
Yes, kubangwa kitanda.
The way you put it down,
I think I'm addicted. Sasa najeza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted.
lakini hawa sichana vile na wapenda ni kama laana.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Stardom Entertainment Sound.
Lakini kuna siri ndawa ipia leo. See, I'm not addicted to alcohol. I'm not a victim, not at all. Yali mpata Samson, yaka mpata Solomon. Situation yuguka tricky. Kila shimo na panda miti. Contribution kwa tima fisi.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wampia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituo shaku ile vasi aligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nime kutamani.
Kukuongo umeanza kunichocha.
Azi
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi wan, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Kukuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Kukuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga. Nikicheki fashion yako hapana.
Femi man, how much are you loko loko? Ni loko tu lakini hawana kakitu.
Photo moto.
Beach per month with Stardom Entertainment Sound.
Photo moto. Moto to. Photo moto.
Moto.
Inaleta ndoto moto. Photo moto.
Alejandro,
Naughty.
Tunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto Naughty unanichanganya. Na uta usiku ukinif... Yeo kinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snoddy flow.
Amekambila na nyonginyo.
Nimekambila na nyonginyo.
Basi sawa, tukan, tumiz, tufinyo. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Zangu ziko KBC channel.
Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto, moto.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Inaleta ndoto moto. Photo moto.
Unafanya nina baki amzibai.
Don't go, I'm kujain.
Chica chicken wing, baby, pig a bite, bite.
Don't go, I'm kujain. Unafanya dina baki, I'm
a Stardom Entertainment Show.
Don't go, I'm kujain.
Chica chicken wing, baby, pig a bite, bite.
Don't go, I'm kujain. unafanya nina baki amzubai.
Ase tunai tu ya dunda, ase magia lu ya dunda. Ase tunai
tu ya dunda.
Today, ase tunai tu ya dunda, ase magia lu ya dunda. Ase tunai
tu ya dunda.
Oh yeah.
Sato mavitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nika mshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa ni utika don't you are you. You can take my friend who nyima do. Izo ni rumors ma wachia gazeti. We kwa ni kunwa in carpeti. Tonight I'm here by new khaki bed. This la lays my design me bana.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda eh.
DJ Miles.
Akoka kitu minakata mani, lakini kitu nao inataka mani. Akoka kitu minakata mani, lakini kitu nao inataka mani. Akoka kitu minakata mani, lakini kitu nao inataka mani. Akoka kitu minakata mani, lakini kitu nao inataka mani.
Nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumale. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela msela. Put your hand in the air make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndo kwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke mon
shafashi na mbosho.
Nyeke mon
nyendete kigosho.
Nyeke mon
karedio gashoro.
Nyeke mon nyeke mon.
Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako matan madawa wana shashangale. Umeshikuwa na ntano shindu kulegani. Kumanyoka inamunyesha
kumanyoka. Wabebe skilo, wabebe waskia. Wabebe skilo, wabebe waskia. Wabebe
Stardom Entertainment Sound.
Wabebe waskia. Wabebe skilo, wabebe waskia. Wabebe suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga moshu kue high. Ukiweza toa kutu uzirao. Kimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Mwabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
DJ Miles.
Ni makeup. Si urembo ni makeup.
ni makeup.
Hello, ni Maybelline. Ni Alejandro nda kusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae Italian wa azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo utajua mana sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa, anabai makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga, turi dara.
Zero rainbow ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage nyasi, wazi uneza chua kana wasiwasi, nikarembo kana piga mpaka nywele basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Pandemic, pedi wangu anasenge hadi Kendrick, tuko ocha, kuna utaboza, mamutiza, mitukaribisha na mboga.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic, demu wako handsome, pandemic, huna chaja Samsung, pandemic, pandemic, oh, pandemic, pandemic, oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda, tako black ka shit za Konda, na tuko mavela ka chogi wa mocha, waganga si wagenge ni nambogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor, kunyifanye wet ka sweat ya jam down, kanapenda mao na mset protractor, manzika ni chep na mchwep na count down. Ala kazim, ala kazam, abrakadabra zing za lazu, nilko wazim, pedi wa sadam, maka kabrasa kanita bazu.
Dawa bugda za kivula, mongu posko itani jula.
Dawa bugda za kivula,
everybody stand up
on the beat.
Genje streets unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana shi, nimepandisi ya mbanati, juni nganyare, kuna vile nimekana fi, nimebana shi, mbotu nimenda sumbe na se, juni kona kish, sau. Baya ni kinja na mo, atire nangwa, makangede na wanda na su, juniko masi, malego na mganazi, sosi na masi, na wategi adi wanati.
DJ Miles.
Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo, bogi yake ni kupuachi kama wagido.
Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo, bogi yake ni kupuachi kama wagido.
Genje streets unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, wa mocho, riang ni kuwa mocho, wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, wa mocho, riang ni kuwa mocho, wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wetegea ni jimes, na kunywa kumiri and kujibless. Leo ngware mina staga na ref, kaibada watazama zikia rest. Kwa marila minda zi release, juwaga muse mayuto alini breeze. Uwe roskla chaji kismat, nikirandre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa giz. Toa choku kizi digi kabisa, dati mi sezi float mi go deeper.
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho,
Genje streets unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Mbuku
jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyima kazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wamo cho. Tupateza machwara, wamo cho. Utanipa tazabe, kanashi. Mchana maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwadhi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa moto, ndio riba.
Stardom Entertainment Sound.
Ini lazima utamaki kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Muda kila esto jiji ni na bibi. Kalale
unakulanga Ferrari.
Kalale
rusha mawe kataluare.
Kalale
unaongea mingi kahao.
Kalale hey yati yati nini game game. Wata gwane wata vai miss. Kasi ganje hai ni saidi. Wata gwane wata about it. Bro man kona dai beef. Kalale kalale hey yati yati nini kalale.
Yo yo yo
kalale
hey. Papa Fadela kleme baki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajot kwa paipu. Tuko update na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni adisye mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your madam.
Wata gwane, wata vai miss. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata gwane, wata about it. Bro man, kona dai beef. Kalale kalale, hey. Yati yati nini kalale.
Akwanka
kalale, hey.
Katubungi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale, wanaumu wakiongea. Kalale, okwa
hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai miss. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata gwane, wata about it. Bro man, kona dai beef. Kalale kalale, hey. Yati yati nini kalale.
Psycho
Ogi Genje
ranking under Mikey
Natali
DJ Miles.
Banda zimeripoti niko Jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40. Kwa kichwa medula ande kwa magoti zime. Banda zimeripoti niko Jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40. Kwa kichwa medula ande kwa magoti.
Guzling tispo ni ya kibla. Ditni dibla ile genje. Inigri murien kadi shock dem. Mambeko zina mwok ni mogadha. Nairo, governor ni mjamu. Lagunya, skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma. Nikipaa kila yutu ni dangulo. Kwa ngife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili wa kimsnadi pochanyagu. Militant nyuari ya utu frontline.
Zime panda zime reporti. Niko Jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40. Kwa kichwa medula andi kwa magoti. Zime panda zime reporti. Niko Jabari rana njoti. Kando kishada nangango ya 40. Kwa kichwa medula andi kwa magoti.
Asto meni mocho itabaki nmezitoka. Kile ujiko jole sinta kuokota. Napata msupa kwa counter tu makota. Kona jigi 20 liter sin kama na ota. kumsuka sin kama na order kunagizia nikajipata tu matora mbulu bigi ameseti move ya ora ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear ashani itadia amenitolea jibag fine figure ananivutia mtoto akililia wembe unampatia
zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya fudi kwa kichwa medula hadi kwa magoti zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya fudi kwa kichwa medula hadi kwa magoti
mina jua ati we unanijua kani trust unajua niko sure kimoda chama moja machua na kulike wala ina ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema modo mindo kimoda jo
si bazo mindo bazenga ya
unajua hii mtaa mindo kusema jo
wacha machota unatachisha ya
mimi ni Cristiano Ronaldo sichezi vi Messi
kama gavana wa bado ruki kesina unaruka kipetero kiyesu
nakata history kana kata na kisu jumi upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo
kimoda kina nireke mudo zina nice kama devo agadondo
kami ni Samson nyo ni Delilah
amekunasa kama Raila
jicho nyanya zimeret macho kam China
kona kina minor na mademo finer
Stardom Entertainment Sound
very fast minajua ati we unanijua kani trust unajua niko sure kimoda chama moja machua na kulike wala ina ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema ninataka kukemba nimeshindwa kusema napata nyuma ya hema bro
najaba nimeshindwa kutema tatoka na tetema cheki venye na hema bro
na tena yeni bibi ya onzi vono unajua sela zoli pita na yeye bro
mapenzi na enzi kishenzi sichezi kitenzi malezi huwezi bro
na mechi ni messi na pasi kumesi kijana mwapesi na boli ndo kesi
mapema very fast
he movie yendo cast
midogi yendo cut
shit train na get it back
mapema mapema very fast
minajua ati we unanijua kani trust unajua niko sure kimoda chama moja machua na kulike wala ina ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema
Vicky Fandas it's a Friday night ita wenza kuwaambie kuna party tonight no time sasa wakimbie chelewa chelewa mwana si wako na uchunge usije hepa na wako huo mchele usije tiliwa kwako baby ikibamba sana piga kelele wewe na kama ni noma sana piga kelele wewe boomerang dance on the dance floor fine girls dance on the dance floor Hennessy pour on the dance floor Leo ni kutesa Tesa Fom ni kutesa Cause Leo ni kutesa Tesa Fom ni kutesa
Kazi nimeingiza dosi na pressure Kwenye burudani nilipiga show nilitesa Big up the fine girl in a pretty little skirt Young man in a African shirt Wave your hand and do the Odi dance And shake your bump like you know how you work Ooh, all of the drinks on me Mifuko imeja leo, imeja pesa And if you look at me Luku luku, vile na tesa Una ikibamba sana wapi nduru wewe Una kama ni noma sana piga kelele
Cause leo ni kutesa
Leo ni kutesa
Fomu
ni kutesa Na tesa, na tesa, na tesa Cheza
Cause leo ni kutesa Tesa Fomu ni kutesa
Yeah, niko na fomu Usiku tudon, mbugi
iko zone imewasha kingdom keti mbatu kukon tukuteke kwa chom fenana papa jones nadia hapa ndio don dos simpatico phone nasikia ako salon you know me the bomb club pia mi chrome bogi mpaka yangong mebambika na song zile si hu perform rende pia ni wrong niko juu ya nyama ya bama na kachumbari na juu ya diabetes chat weke sukari plan size imetufikisha huko kari yako wale vi washanza kuleo mekali ya floor anaskia form ni kutesa tusimalize daji kuta turudi kalesa wakalesa mabondo bila chesa hakuna kulala tunakisha
Stardom Entertainment Sound DJ Miles
Endi mefika na tunadundana shika jaba pita besa kwa supana kato mali piga chumso kamtirina kiji na istado tisi na dabangana leo klabu kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabunge na kapuka juma deo wana wine reggae digiota kuna manzi amevali ya kigeto chiki vile anatezi ya kiboko kokos night chini ameza na vituko amechanganya taina ndo mnani ya digiota tozi ya
Ni kuzanda ni agoro Lima madam chesa Nina kitamla Shika utam nyuma Nina kibiangla Dunga masilva mbogi Ina ugiangla Roga mchavichua Kuna uganga Mpenda nguati kwa niwe ni mganga Kwa niwe ni mganga
Ni weekend imefika na tunadundana Shika jaba pita besa kwa supana Kato mali piga chumso kamtirina Kiji na istado tisi na dabangana Leo klabu kwa shika kwa waka Na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabunge na kapuka Juma tehu wana wine reggae digiota Kuna manzi amevali ya kigeto Chiki vile anatezi ya kiboko Kokos night chini ameza na vituko Amechanganya taina ndo mnani ya digiota Tothie
A digiota A digiota A digiota A digiota
Ikoti ni bagi Bagi Ikoti ni bagi Bagi Imebeba bagi Para ikotini para kame unyonde kungara ni kupara cheki na wangara yo mini para bedi bedi zangu za wamedi za kungara na jua utasedi ndogo ndogo hadi na uweji kena kutu kana daikitu ine ine mbrosho ya bucheki wenadi na kuboka ya nyuki inamia ni kupiga jiki kiki 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 za matiki
ni weekendi mefika na gradundana shika jepo
from afar so beautiful they gonna know we are
Nege swaga ila high kit. Nuku si piggy fake utokuta na buffing.
Yewe Gucci your brother. Nakatama deni mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu na nyasi menu hai. Naganyama si shobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazo ya talking chenga na uchuna. Baby wash your name. Uje uyu mwike nasi. Kama takinywa jecha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Yeah. It's all on me. But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe.
Nita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know. You know. Kingfisha pantirimu ai. Manze ni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Ushuni, kuja uyu wiki nasi.
Mata kinywa jecha waswasi. Kama tingari nazima ita taxi. Stardom Entertainment Sound.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tupa chokoni
ba. Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka. Ula. Tunasondeka.
DJ Miles.
Are you ready?
Nine nine.
Are you ready?
Nine nine.
Nikuje.
Hapana.
Nikuje.
Hapana.
Tunasondeka tete kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Taja smartphone sina pindago. Kuna manga kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange uswako na mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tunai switch back to factory setting. Na mindio tako hizi factory zenyu. Na waka casta so my shot is when you. Wame nifuata mta, wanasoma menu. Wame nipatanjana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapatikali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kabu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikona mkono miujizu. Nice pretty face with the bami ya figa. Leo nkuisondeka kama mpira na liga.
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life.
Fix it, anai boy.
Wasani mpaka lini, kukaliwa chini.
Our whole lives are not.
Roundi hii tumekamu kuwa komesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka, eh. Domo domo mpaka lini. Usubishane na nyanya yao. Na boesha. Tunasondeka. Tunasondeka.
Bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Mresh keja amedea taki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutowa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutowa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, gabe, tuma kitu.
Hey, yeah, all I do is win kama Khalid ama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru.
Leo ni range stack nuksa Subaru mi bazanga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fake it apa, amen ni Mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV but maybe pia meninge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yu endesha manye. Yesu ni baba staki meze shaja chien. Yes bana inachuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika na ni rumba ya kayole. Isi rumba ya Japani, let's go. Kumbosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Eyo nina issues kadhaa mefiche paparazzi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Omolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Nasija yogopa kuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambi what this verse is swag. Either way niko wera sizi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kaka mega holy tangasha mola shikwekwe. Chuka for me na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipa na kusho. Pereka iyo luga uko eni lipe sangu do. Ini language ya mabroko twa kutoka. Ukislay kiso chorea kutuanishana kama nye uchekeshi. Bombo clap. Ngosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma
kitu. Beat per month with Stardom Entertainment Sound.
Ipia ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu.
DJ Miles.
Everybody stand up. Hoka mini mangana kupea ball na kutoka. Unanipatana mafegi base na mogoka. Skripa pabare tatujue kumedhoka. Sikesa sa base place yenye nimetoka. Kerizo hivondo woni ita nikiwa ombido. Ekoko koriko hivondo ntakukata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wa kerizo ta. Wakerido, hey, wakerido, da, da, wakerido, hey.
Niki kush kush, Mary Jane, benye kina bom bom dene bint. Siwezi waka konda bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bado twazifunga. C420 na daily zimerunda. Minyo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongindo uchorea kovengole. Itatotondo kujie singu donye. Kana shada kujie enjo kingoe. Nimperungu adia chatishe nandore. Masauti zako kwa bedi kwanzo kini pepeta. Nikuroge turi vile miroge githenga. Nikioja muna uliza
Merja ni
Ay, ay.
Wakerizo hivondo woni ita nikiwa ombido. Ekoko koriko hivondo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da, da. Wakerizo, hey. Wakerizo da, da. Wakerizo, hey.
Zima ni catch catch, zima ni fly. Na cheki sky sky vila niko high. Say last competition ni medal. Say last tuko fiti wa life. Moshi ewe utadha ni mini hookah. Moshi ewe utadha ni mtalipuka. Liko lezi weko duka. Masiva ni memada yani mini mekafunga.
Pili pili, chili chili. Ewa nduma, what a lilish. Willy willy, DJ cheza chini. Peke jim, peke jim, peke jim. Unga ngano kanda mpangwa kando. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kando, pepe wisha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wa sample. Pizo de shiko, ita, shiro de niki. Sanif, wana, kashif, vipi, arif. Jua, kali sana hizi era itabidu meita. Kalif,
Eight champions of the dawn, number nine. Eight champions of the dawn, number nine. They say he lost on the red play, number nine. Wakai Rido.
DJ Miles. Beat per month with Stardom Entertainment Sound.
Iko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo manika. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jo mchai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uri kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tiko sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
DJ Miles.
Manas, bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Weni mrasta, mandasta, umeka kwa kicho. Weni kimasta, mabasta, dulu wa kuficho. Unelewanga, munelewa. Unelewanga, munelewa. Hapa sinayo mbogi ni ya rasta. Kwa super marege kwa Snapchat. Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni ya kabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi deg nimemshikia. Rookie lakini leo beda na rukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway, majay ride na ngusu. Pigwa wire, kazi huko. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash flash, kani tei ama mbotke. Rasta, tuzidi dao sadi shokbe. Hala, na uwe kange chini niyoko. Kwa sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas.
Ati vile kana wai na mini mtu makali man. Ex wangu bado nita Mr. Candy ban. Nilikuwa na mkunja adi ya kaban. Church matempa zangu ziwezi nikipiga cham. Nikipata na nabati man mi ujam. Na pungi ziko kila area kwanza town. Hakuna kitu so sweet kama pungi na hub. Usisho kila dem kwako welcome. Utapata ni well au utakan maraka. Kate yote njema minto im juluben. Nikikate yonu nuju ya bed kama bell. Nikikaza kiumauru adi pungi kuwa wet. Nikubeng juluben.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Beat per month with Stardom Entertainment Sound.